Yo, it's Mr. Jafari Mani, and it's a freestyle, and I hope you are paying attention to this. Okay, check it out. Yo. Tunaishi dunia ya kukosa na kupata. Maisha ni moja siti saka soul for paka. So, kile na need, kile na itaji, kile nataka. Napiga magoti nomba mungu, naenda kusaka vida. Liangu shaga nikangoja yende viral. Hawa seya wakuniambiaga, hii industry nyama cyborg ati. Mistari zangu, vya deeper than denial. So what I lack in stupidity, I make it a for it in denial. Niko na smartphone, inani yangu shaga. Sa zingine inawaka, sa zingine natupaga rada. Niko na Jacob's watch, inani danga nyaga. I do iki job naiva aga juu ya swaga. Niko na skinny jeans inani shanga zaga. Kila time naiosha inabadilishaga kala. Niko na laptop inashindaga imelala. Nikingia online inashindaga ikibaba. So allow me to stay to make it through the day. Ni lazima niende hustle from Sunday to Sunday. Oh, by the way, every day kwangu ni holiday. Najaribigi ni go eat through in a hallway. Bakuna Shiloh flani anani chunguzaga. Hata miti juwagi vile anajuwaga. Nikilipagwe niko na landlord anaufala tabia mbaya. Kukinuka nyama tunaanza kubishana. But na mwachia mola kazi kwako baba. Badala kilele kile nataka tu ni baraka. Na chope nipeleke Mombasa niende kuona papa. Alafi ludishe bara niende kuona nana mama. Nasikia do imeficho kwa vitabu ndani ya machapta. So kilala kwa darasa una chako kume chacha. Wacha kulala my brother. Itabaki me parara paranoid na parametric view. The future I'm a oh.